You have to load up, me Charles. Me have to smoke something. Load up, load up. Listen for this.
Steve.
Don't judge a book by its cover. Kauja discover. Me. Nilitolewa cover. Hakuna net juu tulipita na server. Pengwa ops wanadai my cassava. Wanashinda studio wakikook food die ivi. Tikitaka Barcelona ni tegavi. Wanabonga mavi na wakoch kazavi. Top shata nimejipin na mashada. Naeza choma hadi jada at my will Bila Smith. How my snitch, how a gitch. Na watu wa siaka hadi waheme na my stitch. Niko kwa TV uliza switch. Na switch beat ni ite Swiss beats. Na roga ugly juu ya Swiss beats. Fully loaded na kikosi juu ya luku. Na bado tumekam na manduku. Na manduku. Na wadishi, na wadishi. Hata bonge mavya wana tishu. Na wadishi, na wadishi. Fully bad luku fresh na wadishi. Na wadishi, na wadishi. Hata bonge mavya wana tishu. Na wadishi, na wadishi. Fully bad luku fresh na wadishi. Pull a trigger, kill a batty boy. Max down na boy, pon fierce, we na play with him. Fruit boy, ya step fresh, clean, pon me khaki shot. Nafki ala road, one sip, pa mi swag juice. Ya finwo, kuda bi wida, kuda bi lika, kuda bi gwede, tell me run this. Yeah, we run this, yeah, we run this. Yazemi, yazemi. My crew, my dogs, we are fresh every day. Kill it on the beat, man, I'd wheel any day. Party all day, every day, holiday. Take away ya gyal, pon time, no delay. Na wadishi, na wadishi. Hata bonge mavya wana tishu. Na wadishi, na wadishi. Fully bad luku fresh na wadishi. Na wadishi, na wadishi. Hata bonge mavya wana tishu. Na wadishi, na wadishi. Fully bad luku fresh na wadishi. Na wadishi, na wadishi. Hata bonge mavya wana tishu. Na wadishi, na wadishi. Fully bad luku fresh na wadishi. Na wadishi, na wadishi. Hata bonge mavya wana tishu. Na wadishi, na wadishi. Fully bad, luku fresh, na wadishi.